ni mapanga ni masha sha sha zimenira rutwende chini msupo nani bambo kini sa mafurzi nalia tuma nikuwakata ni masha sha sha makwela wamejaa wameta ka msupa rada unajua nakuta kanga mafurzi nalia tuma tunafungua siningori na kani pake tumejaza pori tunafungua tubishangi hori na kani mekuudhi I'm sorry not sorry ngori na kani pake tumejaza pori tunafungua tubishangi hori na kani mekuudhi I'm sorry not sorry bigiva ate bigiva one bigiva ate bigiva wana bigiva ate bigiva one bigiva ata bigiva wana
kiza story you kama mbabu nimejaza ngori sija kama msupa sina worry nikipata nana wako si I'm sorry no story yani kutafuta pakende nafanya niko lonely pori nimejaza kama mchanga ndani ya lori tezi na masaju pia ni ganji kama noti kama unikanji sionekani mini dosi ikilala sana bro niamsha na lighter nishike sana ongeza mix ya DJ lighter ni hot grabber tunacheza kakawaida twende basi thikitha fanya kama vitima
leo tunapiga sherehe mpaka down shuka chini unaenda down supa nipe number nita call your telephone mpaka mweju wamendea down
bigiva ate bigiva one bigiva ate bigivya wana bigiva ate bigiva one bigiva ate bigivya wana
alo ni nani mage mage skeza mage mage kamna msupa sina worry nikipata nana wako si I'm sorry no sorry
ngori na kani pake tumejaza pori tunafungua tubishangi hodi na kani mekuudhi I'm sorry no sorry bigiva ate bigiva one bigiva ate bigivya wana bigiva ate bigiva one bigiva ate bigivya wana
Gigi dia wana.